D'accord, Gabon. Ma soumène.
C'est bon, cool. Mangibonge leli thuba kumphathi wohlelo, program director. Kodwa futhi ngibe ngi mukela ngo o noma ngimrecognize njengo deputy minister kambe mawuthi ngegama lodo urecognize umuntu kanti alisheshe lifike lokuthi u deputy minister uyena ophethe uhlelo deputy minister Shabalala. Ngokukhulu ukuhlonipha ngibingelele ubukhosi basemachunini njengoba inkosi Ndabezitha onokaphakade kakhulu kanjengabafokazana. Sibonga kakhulu, siphakamisa izandla zombili ukuthi inkosi ithole ithuba lokuthi ibe kanye nathi kulolu suku lwanamhlanje. Kuwona sizizwa simukelekile lapha endaweni yakho, sizizwa siphephile lapha endaweni yakho, sizizwa sikhululekile futhi ukuthi sisebenze kulo msebenzi esiwuzele njengoba inkosi siyabonga kakhulu. Kukhona abasiyalele ukuthi kukhona obambile inkosi Khotema, siyabingelele zasemachunini. Angazi noma zikhona yini zasemachunini, singaze sivolontiers. Zikhona induna zenkosi, ayihambi yodwa inkosi. Ew, cha, ilungile le ndaba, sizayibheka ukuthi zimi kanjani iy'nduna namhlanje, mhlawumbe sazofika. Mangibingelele ukukhulu ukuhlonipha umeya womzinyathi, umeya ukhansela ngubani osisimukele la kulesifunda sasemzinyathi, inkulumo ayenzile. Sibonga kakhulu Mbovu, siqale naye ekuseni lapha eGranskop la ebesikhona njengoba sesilapha nje, kanye na wonke amakhansela asemzinyathi namakhansela a-local. Ngibingelele-ke manje-ke ilunga elihloniphekile lepalamende uSibongile Zuma, sinaye lapha eKapa epalamende, sisuke lapha eMsinga. Ukuthi uMsinga awukho mncane ngoba unelunga lepalamende lisuka lapha e-Great Town. Sibonga kakhulu ukuthi uthole ithuba lokuthi ube khona kulo msebenzi esizowenza, lunga elihloniphekile lepalamende. Besuba usihlalo webhodi leli othiwa umngeni uThukela, sokhuluma ngalo sigcineni ma senikhulumile ukuthi abe khona iphini likasihlalo Mamkhize. Bakhona kabanye abazimemba zebhodi abakhona khona la kanye nabamanejayo, okusho ukuthi ikhulu manager i-board yase yomngeni uThukela. Sizabe thula kahle ngesikhathi sakhona. No Ashley, angazi noma u-Ashley ukhona la awukhona, unebandla naye lo mfo lo, ngizakhuluma naye ngasigcineni. Uyena ophethe i-ofisi lethu laka DWS elapha kwaZulu Natal elapha eThekwini uphethe ke amanzi iobviously letla amanzi kanye nenhlanzeko ukuthi abantu bakwaZulu Natal bangaze baye ePitoli kanti obviously khona khona la uAshley Stark okuyona ngqekithi esizelela ngoba ngisukumele nje ukukhuluma kafushana kwamanje ngizakhuluma ngenhlelo mase nikhulumile ukuthi one sike saba nomhlangano nomeya ungubani kanye nomkhandlu wakhe umhlangano oqala waba ngomhla ka 24 cabanga ukuthi kwaku November unyaka odlule sahlangana laphaya othukela district in Mnambithi sizoxoxa ukuthi umziyatha ake usichazele ngesimo samanzi ukuthi ame kanjani abantu bathini ngesimo samanzi kuphi la okuneyinkinga khona kuphi la ukushoda khona kuphi la okwenzeka khona inqubela phambili uma siqeda lapho kulowo mhlangano sabuye sabuya futhi saba nomunye umhlangano khona eMnambithi lapho ke sase sizophendula thina njengomnyango ukuthi sibuka kanjani thina ngokwethu indaba zamanzi kulomnya kulomasipala okuthiwa uMzinyathi district manje ke siyabuya kwesithathu esizokwenza la ngoba sisuka kulomhlangano wesibili sinezinto esizibonayo ukuthi zizinkinga okufanele ukuthi zilungiswe ukuze kukwazi ukuthi kutholakala amanzi khona khona kuqinisekisa ukuthi azoqhubeka bakhona la engekho khona sikhombe ngomuno nansi sixazululo salapho ngekho khona amanzi lokho ke sithema sesikwenza sasisibona ukuthi kungenzeka ukuthi noma sesilwenzile loluhlelo sihlezi matafuleni nomzinyathi kodwa kube khona ikhala la ekhona kube khona ulwazi olisalayo ngasohlangothini lwabantu basemzinyathi ngakho ke kufanele ukuthi ke sibize imbizo yasemzinyathi manje ngiyabona Mbovu ukuthi angiboni noma ngizwanga kuthiwa ukhona imeya yalapha eDandi ayikho imeya yalapha eDandi okusho ukuthi mhlawumbe ayizwanga imeya ukuthi sikhona kodwa ke noma ke ayimenywanga noma ke ibambekile kodwa ke uma umeya kwakwaba khona udaba lapha eMbovu eGoli kulokhu nenkinga endaweni khona indawo kuthiwa i-South Hills uma siya kuleyo ndawo wasethi kumeya asimemanga kodwa ophethe amanzi emkhandlwini waba khona manje inkinga wokuthi incwadi ingaya kanjani umuntu ophethe amanzi ingayi kumeya besithi ke uzoba khona naye kanjalo nomeya wasenquthu angimboni nomeya wasemvuti angimboni kodwa ke ngathi ngengezwa kancane ukuthi upheshe noma ukuphi kuyahanjwa so kusho ukuthi umeya we-district kuphela khona now sengikushilo ke lokho ukuthi sesike saxoxisana netafula lalapha eMzinyathi elisingethe amanzi sase siyohlelahlela izinto sibuyile manje kodwa sasithi asingabuyeli etafuleni asibuyele la okukhona khona wonke umuntu bese kuyakhulunywa la abantu banikezwe ithuba lokuthi balibuka kanjani bayibuka kanjani inkonzo yamanzi kanye nenhlanzeko la khona khona abathi cha thina ay sikahle kabi izinto zethu zihamba kahle abathi izinto zethu icishe ihambe kahle abathi azihambi kahle bazosukuma abantu banikeze ithuba basichazele ngesimo samanzi senkonzo yamanzi kanye nenhlanzeko lapho abahlala khona kwenzela ukuthi sigcwalise ikhala okungenzeka ukuthi elwazini lwethu zikhona kusalile ngemuva noma bengeke bonke abantu bakhulume ngenxa yosuku ukuthi lulodwa kodwa labo abazokhuluma sicabanga ukuthi kokwenza ukuthi kube nesithombe esigcwele sokuthi kwenzekani ngamanzi emkhandlwini wasemvoti emkhandlwini wasemsinga emkhandlwini wasendumeni emkhandlwini wasenquthu kodwa ke osingethwe ngokwamanzi umzinyathi uma ke senikhulumile ngoba solosibhala nje lapha losibhala ngizawusukuma ke ngibuyise impendulo singakezi la ngengacelwa abantu beyindaba bathi angichazi ukuthi la ngizokwenzani umthetho wami ngase kithi hayi abame kancane ngoba abantu basazokhuluma sembizweni mase bekhulumile kabantu ngoba sengikhuluma kwinkulumo egcwele ngingasasho ukuthi hayi cha sobona sesikhuluma into egcwele sesiphendula ke sinikeza impendulo kulokho engizobe nikukhuluma sesibonisana ukuthi lokho okunye mhlawumbe singenazo impendulo zazo sokulungisa kanjani nene thina la eminyangweni sibophezeleke enye into okuthiwa esayifaka kuyona okuthiwa SDG 6 okuyisibopho nje samazwe wonke ngaphansi kwenhlangano yezizwe ukuthi akangabiki umuntu osele ngemuva angabi nawo amanzi wonke umuntu akabe namanzi akwazi noma ngabe uhamba i-distance encane awathole amanzi aclean noma ngabe akwakhe egcekeni noma bekwakhe endlini leyo nto esiyisebenzelayo njengoba silapha nje ngaleyo ndlela ke nginephupho noma ke isifiso esikhulu sokuthi imbizo yethu ibe impumelelo isondeze kule nhloso nqangi yethu esibhekene nawo nomsebenzi esibhekene nawo ukuthi abantu bathole ukuthi akekho sele ngemuva nothola ukuthi nobona ngathi usele ngemuva akhishwe ngemuva abone ukuthi naye uphambili ngenhloso ngendlela esizokwazi ukuthi egcineni songaye inkulumo njengoba sisembezweni inhloso yethu ke yileyo ngiyabonga kakhulu Nkosazana Shabalala Deputy Minister
Siyabonga ke bamacungwane cacile ke ukuthi sifunani la usasitshelile ubaba ukuthi yini sihlangene la so uyanikeza ithuba ukuthi nithule nisho nani ukuthi yini ukuthi kuyanihlukumeza manje ngizwenza so ngoba sibaninga ngithi nyeke sikhulume sonke ukuthi sikwazi ugcina nesikhathi ngizocala ngala phakamisana izandla ngizothatha neti ku row and row sinama row angaki ya ngizoyenza ama row ay 5 net so each and every row ngizothatha 2 nje kuphela umama no baba hayi si